This is an MUT Radio podcast.
Yes, so is health really determined by what you only put in your mouth? Or what by you consume? Or kukhona ezinye izinto, like elements that affect your health lifestyle as well? So yes, asemahle, ma ungaphinde mhlampe utshela abalaleli ekhaya ukuthi where do you come from, who you are? Yeah, I'm sure there's some people that just tuned in that wish to know bazokuthetha nobani na namuhla.
Okay, molweni molweni futhi asemahle okhulumayo owakandrete. Ngisuka eHardingi, small town nje phela. Ngi independent distributor, Herbalife distributor, yeah. Ngiqale ngisanda kuqala
ngashanjala,
yeah, but kade ngafuna ukujoina le company leya kan Herbalife.
Okay, so what influenced you to become a Herbalife distributor?
Okay, into qala ngangisafunda isikole. I fell in love with ama products wabo ni lifestyle yabo. Ngabona ukuthi okay, ngazi ukuthi impilo le, so nami ngiyafuna ukuyifaka kuyona. Oh yeah, okwesibili bengidingi extra income, like ngiziphantele
kancane as a student, of course, yeah. All right, so uAsemahle umuntu osemncane siyezwa mawuthi iHerbalife yaqhamuka usafunda isikole.
Yeah.
Oh wow. So we've also got another young entrepreneur coming in today. Like Izolo, we had two, a musician and someone who started her own business. Yeah, yamakhek. So yeah, I'll keep on updating you ngakho konke kuze nje wena lapho ologu sketcha lapho nalapho uzuchasa iphumapi and you're really missing out. So yes, Asemahle, back to you. Herbalife is all about changing people's lives to become the best version of themselves.
Yeah.
So, ngicawusichazele kabanzi ngaleso sihloko leso.
Okay, like see company vele emayela nabantu kubasiza.
Like
if umuntu ongakwazi uku like i diet yakho ngakwazi uku
uyibalansisa.
Yeah, ungazi ukubalansisa i-diet yakho and futhi mhlampe awukho comfortable ngomzimba wakho okanye your skin. Sishintshe i-lifestyle kahle kahle, like habit.
Oh yeah.
Nutrition habit.
Okay, so yes, nutrition is very important. That's why we say 80% of nutrition, 20% poor nutrition can lead to stress, tiredness, or yeah. Cela usiphrefere kancane ngalokho ukuthi inutrition ibalekeke ngani kahle kahle empilweni yomuntu.
Okay, inutrition ibalekile kakhulu.
Yeah.
That's why kule company sithi 80% nutrition then 20% gym.
Oh, okay.
Like into oyidlayo yona ibalekile. Khona ungazukhathala, like uvuke ekseni ukhathele and ubalekile thina asi promote ukuskipa ama meals. Like breakfast ibaleke kakhulu
ukuze
izokhava pa, like izokubooster like
your immune system.
Yeah.
Okay, ngiyathola.
Then gym ke 20% usungahamba kuyenza ama workouts ke.
So ukudla kubaleke kakhulu
kunokuthi kubaleke kakhulu, yeah.
All right, ngiyathola. But then again kuhambisana nakho futhi ukujim.
Eh, kuhambisana nako, like a comb.
All right. So the environment can affect you as a wellness coach. How does the environment affect you as a wellness coach?
Like more abantu hlala nabo. Ikakhulukazi kwi indawo esihlala kuyona, like a small town. Engikhule endaweni aba angicabanga ukuthi ba believe le endaweni indabeni ye fitness and nutrition.
Yeah.
Yabo. So yang affecta kakhulu, affecta kakhulu mengisanda kuqala ngoba bengivele ngifile ngazuthi lento engenzayo ayikho, ngoba abantu bengihlala nabo abekho kwinto engenzayo, like abekho kule mindset engiyona kule lifestyle ngifuna ukuyenza, like kushintsha impilo yami, like abafuna ukubona. Angijwayelekile uma bengafuna ukubona kubanzima kuwena, kodwa kumele futhi ukhohle ukuthi uqale, why uqalile.
Okay, so wena indlela overcome ngakho lokho ungakhohle ukuthi wena why uyiqalile lento oyiqalile. Okay, so how can physical fitness without proper nutrition affect your body?
If you have poor nutrition,
yes,
got be a gym, okokuqala ngeke uzobona ama results.
Okay.
Okwesibili angeke uzube nawo leyo energy for i workout yakho, like ngeke uzwashe nokuqeda ngiyacabanga.
Okay. Ngeke
uzwashe nokuqeda ama results wano uzothola okwesibili uzokubangela nokugula. Yeah,
okay.
Uzokula.
Hayi kuyazwakala, kuyazwakala
sis. Udlama kunya kanjani?
Udlama kunya kanjani
nje? Bakhona like bakhona like abantu ama client bayabaktshela ukuthi hey coach bengiphuza le tie lakho yothin multi fiber
angikhamba umehlo.
Kodwa uhlanganisa namakhwinya nama fries angazi.
So this is not like a chemical or ngizothina transplant yokuthi manje suyashintsha ngenxa yalokho. Okay, sorry about my voice. I'm struggling very much namuhla. Yeah, I'm sure now uyazwela. So okay, asithi manje ngumuntu ojimayo. Kuze ngibe umuntu ohealthy, mhlambe ayiphi imethod engayisebenzisa ukuze ngigcine ngifinyelele kulama results engiwadingayo.
Okay, Google like kule company sikuyona itabali kakhulu ukuthina isikhathi.
Mm.
One isikhathi siyasebenzisa ngaso sonke isikhathi. Isikhathi for kumele ube ne meal plan.
Yeah.
Your meal plan is very important. Ukuthi ekuseni like uphuza amanzi like warm water before anything, then ungene ku breakfast, then you yabo after breakfast to snack. Akusho ukuthi like sisi jamme sithi kwi good nutrition of snack, but sinama snacks
limits.
Sinama snacks are right for le kunjan health.
Okay, asithi manje sengifuna ukuyojima, ngiyakuzwa kwama snacks. Mhlambe khona umuntu uthola ukunjalo nje yena mejima nje ushaya isifuba. Siyabona isifuba singaka kodwa uyingala ngathi angisafuni ukuthi.
Okay, akumele focus kakhulu kwi kumele uyazi i body goal ya vele body goal yakho. Unga focus entweni eyi-1, like unga focus kwi chest kuphela, unga focus kwi gainer i muscle like engalweni, ungagqilazi ama muscles wakho and kubalekile ukuthi urest.
So rest is also quite an important resting mhlambe in what man now ukuthi manje awenzi lutho noma you sleep you
okay ulala. Okay, ukuresta kwakho fan uqhubeke vele ne nutrition yakho, like ubheke indlela odla ngayo. Urest like jogging ngalolu suku uthi okay ngirestile
namhlanje, you're not touching weights.
Yeah.
Okay. Mm-hmm. All right, so wena ke njenge herbal life distributor yabo.
Mm-hmm.
What do you do to reach your goals? Yazi ukuthi uyasiluleka thina. Wena ke, what are you doing currently?
Okay. I-gym yona, like ngiqalile i-gym. Into eyenza ukuthi ngiqhubeke kakhulu like i-nutrition, like mangidla into engidlayo. Ngenza sure ukuthi noma ngabe singingenayo imali ye-gymini, ngiya workout endlini. And nutrition yam ngiyayigada into engidlayo. Ngiyayi ukuthi like mhlawumbe mase ngiphelelwa ama-products ngaleso sikhathi ngizodla igwinya. Ngizodla
izoba khona lokho nalokho nalokho.
I-mindset yami ithi ngiyazazi ukuthi ngenzani and ngifuna lento.
Oyifuna.
Engiyifunayo, ngingayididiswa ngokuthi ngaleso sikhathi ngibhekene nani.
So ungam-encourage uthini umlaleli ekhaya ofuna ukuthi naye aqale manje ajime, because siyazi ukuthi akuyona nje into ovuka uma uyenze. Mhlawumbe ungavuka namhlanje ey kusasa uzuthi ngeke yabo.
Siyabhekana nalokho nathi, like ubone nginawe namhlanje ukuthi ayi namhlanje akuvume futhi ayikho into engayenza. Kodwa ke mawuzazi ukuthi ufuna mihle ngisho kanjani, even nama clients wami angivele ngithi into ithenge ngoba mina ngifisa ukuthi uthenge. Ngeze ngisho ukuthi ujime wena ubona ukuthi ngeke akungeze
ukuthi
kodwa into engisho isuka ku motivation, wena ufunani ile nto enhleli.
Okay, so it's more about physical health. In nutrition vele into ekhona ka herbal life, but now we are based on physical health. So okay, asithi manje sengiyajima ke. What items should I wear? Should like ujini uyaqhokeka?
Kanjani impithekile?
Yeah, so usichazele nje ukuthi
kumele ugqoke nje ube comfortable, like noma ungaqhoka ama trouser yakho le yabo ni impahle ekhululekile njengale I know. Kodwa ndikhululeke.
Yeah.
Mawujima ugqoke futhi nesicathulo esi-comfortable yabo, ukuthi noma ngabe yini ungampintsheki,
ukwazi ukuba free ukunyakaza
ukuphefumula, ungathi nje uyalifta nojini ukubambilisisa manje ayingeke.
So do you believe more ukutheni ukudansa? Ngiye ngizokuthola choreographing or cardiographing or whatever that is, ukudansa lokho kwenziwa usomiza, I'm sure ukubona. Is it more powerful than lifting weights? Like being physically active? Like cook joga.
Yeah, go and spell out yanyagas. Yanyagas means in Vermont dance alone, dance alone.
Yeah.
But the for sure, like.
Yeah.
Yeah.
So it's more healthier than ukuthi ubambe insimbi ubhekane.
Yazi ubambe insimbi kubalekile kakhulu. Ungashaya ama workout nje ekhaya ungalifdanga. Ziningi into engazenza ngaphandle kokulifa.
Ngaphandle. Because ama expense aqhamuka nawo nama nutrition, it becomes hectic, ane.
Yeah.
Okay, so as it manje okay, can you describe what type of products you have in for us as customers?
Maninga kulo ma products esinawo kodwa singaqala ngayo breakfast. We breakfast yetu sinetiye.
Yeah.
Sinetiye itiye lona li powder.
Yeah.
Powder lihamba ne li lithanda nakhulu ni multifiber.
Okay.
Multifiber yona it grabs and traps ama fats then I will flush out the system yako.
Okay.
Then isibe ne shake mix, formula 1 shake mix. Yona isebenza ngobisi. Ngai eta nanga ma personalized protein powder nama PDM like ama good ning then for ama thermocomplete are for weight loss ama herbs good ning ama pills ama collagen bekhona na gaina ke like for ilo can sne hyper life 24 yama sports especially yenzelwe u Cristiano Ronaldo umdlalo webhola ya move mo ukuthi umuntu nje ufocus kakhulu ekujimeni umdlali uyagijima wenza ini and futhi ufuna ukugaina i muscle noma ufuna ukuthi uzongena ko prolong ungena ko ko lokhu njana ko ko endurance ama strength ama hydrates like ukuthi like throughout i workout uphuze yona i SR7 uphuze into ezokunikeza amandla lift off yabo uningi bese sibe nama snacks ke maningi
akhona ama snacks ngiyalithandela phela konqamncwe
nako nokweskin futhi yeah skin care
so if you've got skin so ni kahle no dokotela bethu nini
yeah
because ngiyabona ukuthi ngathi ngidila ne health, physical fitness, health in many ways such as skin, such as weight loss, weight gain. Ngakwenzi
singakwenzi.
Treat
cancer kusiyana. Lokho esigakwazi nayo into kanjalo but more sticker kwi nutrition, good nutrition siya prevent ukuthi ube ne illness illness problems. Yeah.
So can stress affect ukujima kwakho?
Yes. Mina ngisanda kuqala angifuni ukuba before Herbalife ngangine stress kakhulu and we stress sami ngangadli cabanga ke bongadli
so ngena
yabo so ngena kwenye indawo lo skip ama meals mhlawumbe ngidleka kodwa ngosu ngilale kuphela ilo nto engangenza so stress bese ngiaffect kakhulu kodwa ngoba ke manje ngingasho ngithe no.
So you've overcome your stress.
Yeah,
so we have ukuthi mhlambe stress affects your health in many ways.
Yeah.
Okay.
Yeah, affects kodwa ke uya into engihleli ngisho ukuthi wena ufuna ukuzibona ulaphi. Ungasivumeli stress ukuthi sikwenze ukuthi uwe like u stop ekhibini kanye yeke ima products kanye yabo.
Okay.
Ekanjani.
Okay, asithi ke manje sengifuna ukuza kasemahle lapha airport in Durban. Durban Central, right?
Yeah.
Mhlambe ngingamthola lapho asemahle before sibe naleyo meet up.
Okay, ungangithola number yami, number yami
1-0741-8365.
Okay, please repeat.
0741-0741-8365.
Maduna
Mahle. Hlangene.
Yeah.
Ah, ngenzela ukuthi no no sayixofa lapha ya. Ezu ukuthi cha no, ucofwa kanjani? Okay, I really enjoyed talking to you today.
Nami ngiyajabula ukuba
la. I get that a lot these days. Ah, sengiqala ukuzifila nami kanjani. Okay, so since ngu quest namhlanje, my voice is kind of ill. Ngitsange ngidlala uquest. Okay, thank you very much, Asemahle.
Shapo.
This is an MUT Radio podcast.